I-Democratic Alliance iyasamukela isinqumo sokuqoka ujaji uBernard Ngwebe ukuba kube uyena ozohola uphando ekutheni kubonakale ukuthi yini eyadala lesi sigameko esacishe senzeka ngezibonelelo zalabo abathola ama-grant. Kudala ke njenge-Democratic Alliance sasisho ukuthi kukhona uMinister Dlamini akwenzile ukuze sisithole sikulesi simo esikusona njengamanje. Yingakho ke samukela lelinyathelo elithathwe inkantolo ye-constitution ukuthi kutholakale ukuthi uMinister sinyathelo sini noma ke yiliphi iqhaza alibambile ekutheni kube manje abantu abaningi kangaka izigidi zabantu base-South Africa abemukela ama-grant babe kulesi simo abacishe baba kusona ngezi-31st zakaMarch ngo-2017.